Bogs, NMR, bouncing here. Teachings above, reload the nigga hole. Nanyuki street hip hop. Three niggas coming after your life. Haha, yo. Navuka fed na isinikani ko Zanzibar. Kisha nenda straight na manzi yangu ba. Yo, you know.
Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Na kwe bonza niya geto sikia, moshi kichoni na viwa ingia. Ah.
Nipe MIC, nifunze ya mafuju. Kama hawajajua bihi sasa inajestic marketing tool. Masnitch wakisikia sauti hii wana sneeze. Masnitch wana freeze, wana get on their knees du. Dawa chora na michoro za mapako za tobacco. Mkai beach kapoko na sivako. Mini kitema manzi yako na nisorora. Sexy eyes kwa dream, matip ni kimdara. Nafunga demu wako nepikisha naenda happy. Niki spit my lines, another snitch dive. Matru soldier studio wana realize. They try to eliminate the ties. Shooting and killing in the high rise. To understand this flow you need to be wise. Mi nilisoma na the Jackson 5. Uliza ata Benson. Hadi crew yako ina matension. Cause when I attack, they ain't an army that gonna strike back. I was in the Mesozoic era, but now I'm on the hype track. Moral philosophy edict. This music's love romantic. Greet affection like platonic. That is necessary. So my name gon' live legacy like I'm legendary. Ukweli unachoma zaidi ya moto mkali wa kombora. Chuki kwa industry na geuka Sodom na Gomora. Kwangu haya mashairi ya menawiri zaidi ya mchele huko Mwea Tebere. Mistari kwenye sinieta ubongo utadani sherehe. Na popote tukikutana kau kijua, kau kisinzia. Slimoji mkostonea. Bogs FMLY nigga, you know what? Yo.
Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Na kwe bonza niya geto sikia, moshi kichoni na viwa ingia. Ah.
Mashua widi na ujua jo, wengine watakuwa lezi, wengine watabonga mingi jo. Una afti na naikishua rojo, mina kutengenezea zikikamzi kwa tojo. Doe ni sanda, vest ni banda man. Usijali ukinisikia juwa ni paham. Minda udo ni utrenka bite za damu. Mademu ananikia kaka wanabaika sanamu. Underground milele mezeka sadamu. I'm see single though mwani itakuku. Just helping do ni ingie kwa mbuku. Nasikia mkwa danger asadi mshuto ni nduku. Flavor ni handas, daily ni skando. Sunguo ni gwanda, ndura sando. Usijali I'm so economic. Dado yuma nipata offside ni kuimbia bila mic. I'm so homie man, adi machozi ni kilia na kamna line ya Nike. Ndo wengine na maferrari, wengine na atafia na shushu na madri. Hustle ni daily but life ni free. It's some key NMR, here we decree. Lo wana ni ita Snoop Dogg. Juni kishika mic, na watu ima hater wana acha backing.
Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Na kwe bonza niya geto sikia, moshi kichoni na viwa ingia. Ah.
I'm the lone survivor, ndani ya ghetto na baki na wakamoto. Cheza na mi, ni kuharibia jina. Cheza na mi, ni kuhamishe kwenye mtaa. Kama moshi wa widi, kwenye mtaa na bembea. Kwenye anga nazidi kupepea. Nilianza kujisifu hata kabla sijajua kipaji changu. Nifanya mziki, nipate riziki. Japo imegeuka story, industry imegeuka kuwa nyumba ya bati atas. Na sisi wasanii ndo magladiators. Twalima na hatupandi, twapanda na hatuvuni. Onyo kwa wasanii wenye beat na mi. Nasikia eti wamepiga kambi kwenye territory zangu. Niya ni kusambaza semifundo kwa mafans wangu. Wamesahau kizuri chajiuza na kibaya chajitembeza jamaa. Ningependa wajue kuwa mziki ni sana sitama. Nipe mic DJ kwenye beat. Sauti nilainishe kwenye speaker. Mafans wangu Kenya nzima wanipate. Yeah. Triple K, the first was. Big up.
Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Na kwe bonza niya geto sikia, moshi kichoni na viwa ingia. Ah. Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Mashua widi wezi kanizidi ya, lazima utausikia. Ah. Na kwe bonza niya geto sikia, moshi kichoni na viwa ingia. Ah.
Moshi,
wawidi.
Usho sikia, man.